Somebody please tell me, Kialo. No, I can't take this. I get low corner. Chirampinjaga is on my bed, get taller. And I got Ziba, below hydro faller. How did we end up here? Kicked as I just heard in Tabiswe. Did anyone see us how we can move? I don't understand. Give my nakana kulo.
Mary cheese, le paleza, le bontabi. Le padi, le chinchisa, nakamuswa di habli. Mabitwa sa le twe kire bo switi le hani. Yaba yao chiba wanchela taba hao di tabi. Osa kwetu buwa puwa sa manyolo. Kankwe nao tourist noto lo sa kolo. Waiseba oso file ka savana. Kao chiba wa chika kabona mbogo to kabana.
Nere kampara kabana. Oso mon kabere tebe tse zedi sa etza hala. Aho zebe hao zonu nuzi. Wana wana pum pum ke batla go mmoni empa he ha ke hlolo ke jwala infect ha ke tsebe ke le motho a hlolwang ke jwala. I just remember ne ke batla nthabi ya ba le switcha city ka ithola se re akane
ku thibile wa monga kankane ka bona nka tswela pele tlo ithola re wakane wa jampa kula boxe wa ya kankane la buthela na musi next thing se le meta. Ka bona njaka mo sa fereka. Ka o tshela ke tshega thibo se wa se le maka. Wa tshela he he ha ba ratane. Ka o tshifela ka bona mo ho tla tsoha fa qa.
Marestana le wena wa diela. Ke lele ka re ntlo se na motho a fiela. Wa tseba ke thwetse bole ka re ke neima. Bile ya dikalika a swe ke tlo frame. Damane wa tseba ke skimsa. Jwale ke kentse jone kupu tla ba haisa. In a head, Kiona Fatkan, get a mail to ban, to let your back.
Margo Chai to the river, the Bosara, Sarana to Nusikana, Saraba Tare, Levi Hang Hang, Marea, Isali, and a Catono Subahana. Go Shabella, we call us a rose.
Maramotuala Sarana to vote.
Akehane Marufi, Tale, Diva, Mufama Baga Baga, and Ufenama Posi.
Wannete ne gutlo a hlanya bona le bo hebe mareng wa timana ke batla ho faka viana mpapa di sa takalane ke batla ho samisana
wena le shega thabola thabisana le bapala ka happiness lo la gamisa o jala dula fatshe la shebisa hlokomele wena le na le tlo khabisana
tula he ka rona le motho a kwa kota sa mo checka ke tshaba lo bona na ke ma. Heba ke thabo, sentse di chile. Sentse di chile.